Ngiyazela babe nami uthando lwabo lungiphimbiko. Angithu yazi ngihamba ningilosa. Sikuphu sihlale sihlabo kwephona. Sithume ngasithatha ke lesa ngisona. Asike sithi danki impilo, danki imali, danki Thixo. Ngithandazela babe nami uthando lwabo lungiphimbiko. Angithu yazi ngihamba ningilosa. Sikuphu sihlale sihlabo kwephona. Iziyo nobonga amadlozi ngako ngithi danki danki esami isikopi indlela iqondile uthando lukhulile umdala abashize ebaphumelele danki danki esami isipholile indlela iqondile uthando lukhulile umdala abashize oh manje sijabulile sijabulile bavumile bavumile manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile sijabulile sijabulile bavumile bavumile manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile.
To get my money off it. Hanky panky, well I see panky. Well I see panky. Get my money off him.
Umtala bashize, eba pumele.
Hanky panky, lossy panky.
I got plenty, plenty. I just bought another, I'm showing you.